Trendybeats.com.
Olua Liza, oh baby. Si unajua nakupenda, ila moyo wangu mdogo. Sijepanda kabasikeli, oh baby. Penzi sijelipemenda, ukanipa kisogo, wakaja kunikejeli. Wendo switi, masheri koko,
masheri koko.
Utampipi, mapocho pocho,
pocho, pocho.
Kitandani kuchi, kocho kucho,
kocho, kocho.
Rana ziki, msoto msoto,
msoto, msoto.
Penzi tuchunge chunge singie shetani. Wapiga soko vibunge wakabarazani. Wenye domo chuchunge Mungu awalani. Fitina za watunge tu kwa minjiani. Usiende
far away, far away.
TrendyBeats.com.